nani hapa kujua wewe ni nani ama wewe ni nini.
What you do is your name. Show I go at the choke of what I see. What you can now, it's like a kudo poka. Healing a healing, do good lips for healing. And the name to chili, ufuani, to kamini. When I'm a chungu, see impanda chungu, see bet. I'm up to sifu, mtu achi see to imbe. Clan a person, make it butter one. Kabisu is how I push girls, don't talk to one. Make a pink and miss, mambo yao. And now yes, I'm feeling it. Nipo rojao, wanna body nisha aina ya. Jabba sam, sorry, kuben dan, vuhone, wanna. Hamo yone, utamo kuni. Wifu wa nini ama ni tatiso gani. Chukia limbo na mawazo haya wani. Go Friday.
Tuko pamoja. Nisema uko kando na mashanda. Mbona mwazi mambo na mbona maiza. Love, kosho, tena tushanda.
When I came from the States, man, I met Uko Flani. Came to find out, man, they're not Uko Flani. The real Uko Flani, one me talking down your pwani. Magongo,
Go Flani.
Kohola,
Go Flani.
Masheba,
Go Flani.
If you wanna be, you can double low Flani. You have to take a trip down to Wombasani and meet the real Uko Flani. Uko Chono, Flat Chanani, Weni Nani.
P.O.P. Go Flani.
Gucci P. Go Flani.
Shadaman, Go Flani.
R.A.K.
Go Flani.
R.I.C.
Go Flani.
Lavos,
Go Flani.
The Coast,
Go Flani.
Shadaman, Go Flani.
Shaolin,
Go Flani.
Makilele,
Go Flani.
Dr. Dunga,
Go Flani.
Tulipokuwa ndani ya kipige tokandora kwa TV wakasorora ende yubaya state na South Africa marata mabati ndo jina hilo wakajiteka mbona mnatama mbona mnawe ma mbona tawa shim mbona jina mwetu shim na pachika vitu kwa trap matungu na yatoa moyoni utinga ndo star kuna shaka nkenshaka wezi kuwa uko flani mashika mashika wezi kuwa uko flani wenyeje wenyeje wezi kuwa uko flani na kani ka haezi kuwa uko flani chirongi chirongi hawezi kuwa uko flani uko flani ndo sendo rege nani uko kafani ni ya
kiosho kiko pamoja. Nikisema uko flani mbona maisha na mbona mwazuga mbona mbona maigiza. Na kiosho tena tusha ya. Nikisema uko flani mbona maisha na.
Ha ha.